Yeah. Sugar boy. Sugar boy. Yeah, 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 yeah. Zuhuri mwanana, ye fundi wa kandanda, ananipa mashamshamu. Hata dunia haianzishwe upya, nitazaliwa naye. Atazibomoa, tushaziba nyufa, nitazaliwa. Kizunguzungu mkuti ata wakizusha mahaba yake siungwi mwingize ndani mtoto wamejaa mapopo ananipa barakwani mtoto nishamwelewa hata dunia.